na Mungu anatu bless every day. Wote wana tusherehe. Leo hatutaki stress, happy day.
Wahuni wambie tuko hapa, leo tunakesha hapa. Pigia simu mashosti waite waje huku, leo tunakesha huku. Sina kasi, sina gari, sina kodi ya nyumba. Hizo sio shida zetu. Huku stressi unaziacha mlangoni tunaufunga, eh. Sasa hizo ndo zetu. Wanatuombea tufeli, tushuke hazi. Wakitona tuko sheli, wanafunja nazi. Waliomba stafeli, wamepewa kunazi. Wamelamba jokeri, memaliza na mavi. Leo niko na mavumba, mabugana. Nimezungukwa na wachumba, mekutana. Huyu mgongo kakunja, yule kachutama. Mabali ya funga, huyu napitana. Nilikotoka ni mbali, mepigwa mishale, mechomwa misumari. So kiniona na pari, sio mimi, ni Mungu amenipa kibali.
Alright, tushereke. Mana Mungu anatu bless every day. Waite wana, tushereke. Leo hatutaki stress, happy day.
Wakaziba kila tobo tusije mjini. Sando nini? Wakaona haitoshi, wakatuma majini. Sando nini? Leo Mungu katubless, tumewini wanakunja. Washenzi nini? Nilipotoka ni mbali, nimepigwa mishale, nimechomwa misumari. So kiniona na pari, sio mimi, ni Mungu amenipa kibali.
Alright, tushereke. Mana Mungu anatu bless every day. Waite wana, tushereke. Leo hatutaki stress, happy day.